ndihambeni yovura kumayiwe osafok osamvela zomnye andoyena akutok amabwela ndimaloko mandumayilok pasokolopho amafuna akhale ok amafika ndiyodoja kukubalalisa kukutenga wakuntoja nukayakamuja ndiwomwe amakutoja kukupisa nthumba dola sokumakuchosa maprani ena samafunika aziwe anzako asunge deep down adani ena ndi anzako kampeni kumphasa pamaso ngati fan amabwela zili bozi kavuta demaran azangodaba kuti zayamba kute kasates bike days from namare nga marire anaiga jawabure ka awasiana sawa mangole nga
azangodaba kuti zindu zikuteka bwa wakwela ndeke vacation wakutai zindu zikuteka celebration siku jom azangodaba kuti zindu zikuteka bwa wakwela ndeke vacation wakutai zindu zikuteka celebration siku jom
azangodaba vu ndeke pachile kampomwe azasiye chili chose mangoseka mati ndiwe hule zikakhala zikuteka makusala pota nakupeza ndi matenda vuto libe nawo vuto ali nayo ndiwo osawatengela ngati sanga gule ndiwo asakukhumudwise sisa sakupase nkwiyo ankali bwanji mami banja sulipeza pano bwa ukwati bwa invitation kadi kuwatumizila azaone oka asavele zakunjila anthu ambiri wachomwa mathandi kunyoza ngati ndiwe chumba wabeleka mapasa osama wamvela kamathoka kumafasa uzingoziwa ndi mulungu yekha amapasa
azangodabwa kuti zindu zikuteka bwa wakwela ndeke vacation wakutai zindu zikuteka celebration siku jom azangodabwa kuti zindu zikuteka bwa wakwela ndeke vacation wakutai zindu zikuteka celebration siku jom
osama wamvela akamathoka mulungu anasegula ziseko analoka lede mno chaka chino chokhayaluka iya pendi sanjeyo ndikaduka osama wamvela akamathoka mulungu anasegula ziseko analoka lede mno chaka chino chokhayaluka iya pendi sanjeyo ndikaduka
azangodabwa kuti zindu zikuteka bwa wakwela ndeke vacation wakutai zindu zikuteka celebration siku jom azangodabwa kuti zindu zikuteka bwa wakwela ndeke vacation wakutai zindu zikuteka celebration siku jom